La la da da da. Yeah.
Mazima go mutima go we galiga wo ndikiraba oba mukwano njagala.
Ngila yo.
Eh obera ngo njagala ndikulaba le kampo hudi. Eh nze sisobola kumanya ntibyo yogera mazima wo olingi. Eh na yo obera ngo njagala ndikulaba kati manyo tidi. Na yo nobera mugumu wobango njagala mutimo gwange we guli. Yeah, atina kino kimanye nti abakozi b'ebibi nabo tebeewala nsobi. Obera ngo njagala nze ndikulaba, obera ngo matira ndikiraba, oba bambyo njagala nze ndikulaba leka nkuwa obudde. Obera ngo njagala nze ndikulaba, obera ngo matira ndikiraba, oba nawo nzanyisa ndikulaba leka nkuwa obudde. Abalala bonna nga bogera batyo basoka nga begonza, nga bwe bamala okufuna kye bayagala mama be basanga bagenda. Kati nze namanyira wanti kwe kogera bino kye kirimala we byasoka. Akutwala mu kiro omusima kumakya nnyabo ndikusiima bukedde. Mazima g'omutima gwo we gali baawo ndikulaba oba mukwano njagala. Kizimba ky'obulimba bwo we kirivunda ndikiraba kubanga kijja kwabika. Gwe byonna byokola gwe byonna byokola gwe byonna byokola babi bye bakola. Gwe byonna byokola gwe byonna byokola gwe byonna byokola manya nkutemeka. Obera ngo njagala nze ndikulaba, obera ngo matira ndikiraba, oba bambyo njagala nze ndikulaba leka nkuwa obudde. Obera ngo njagala nze ndikulaba, obera ngo matira ndikiraba, oba nawo nzanyisa ndikulaba leka nkuwa obudde. Kubanga labu kyangu mukukyatula naye ate bambi kizibu okukikola. Kubanga bingi byangu mukubyeyama naye ate bambi bizibu okubifuna. Buno obulamu wansaba okubukuwa, buno obulamu waliweya buyonona. Guno omutima gwansaba okubukuwa, guno omutima waliweya gumenya. Gwe byonna byokola gwe byonna byokola gwe byonna byokola babi bye bakola. Gwe byonna byokola gwe byonna byokola gwe byonna byokola manya nkukeneka. Obera ngo njagala nze ndikulaba, obera ngo matira ndikiraba, oba bambyo njagala nze ndikulaba leka nkuwa obudde. Obera ngo njagala nze ndikulaba, obera ngo matira ndikiraba, oba nawo nzanyisa ndikulaba leka nkuwa obudde.
Yeah, man, I love life entertainment.